sometimes kapinda, sometimes kona ba, sometimes katumba. Ni mchizo wa kita, unyonge aliyekata, dele mbinde na mamwela magofu paka defender. Sometimes impole, mix am lokole, dili zake so kitoto ye ana mix na shule. Ana mtambo wa pesa, ni fake money maker. Kiwa nae close na mini utanemeka. Ni mchaf short time, ni msaf more time. Kimkuta viwanjani ni muendo wa good time. Anapenda madu, apigi kavu. Akipata du, lazima vae gravu. Sometimes anavuta wida, ili asahau shida. Anyuti sana maskani, anacheck na mida. Hata kama nanjaa, anazuga meshiba. Ili mladi tuwa sikutangazie shida. Ni mchizo wa kitaa, kitaa ndo superstar. Hata kama jabling, anaonekana mingaa. Make it compare, tishen na yeye. Uki make it compare, utaumia mwenyewe. Ata siku moja swazi ya nyuma, uwa na wazalembe. Mini mjeshi na jituma, swazi kushikizembe. Sina mama wala baba, swazi kuota mapembe. Na eshim, wakubwa na wadogo do maisha angu ya mta. Rest in peace Big Sunday, tumekumisi makacha. Ulinishauri nsiwe mpambe, nikaze kwenye sanaa. Kwenye maisha nsijigambe, nisaidie wenye njaa. Macho yangu yote mbere, nikilenga misi kosi. Mimi kosi, nite ninja. Maboya wana stay back, kwenye show wana play back. Ha, don't do that. Popoto kimona boshen, lazima utaniona toze. Ukimona lego, lazima utamona noze. Poor millionaire. Rest in peace all niggas in the world. You know what I'm saying? R.I.P. my nigga Damas, all the way from Joburg.
I'm signing out.